kalgan oo la yidhaahda hargeysa waxaa ugu aalku tiriyey 1984 waxa uu hargeysa heeraha kaa hortee laguma haysteene haddaan soo hambaaduri lahaa hee cumalna hooseen horaa dacaradkuma nuufiseen hooye beengu harak iyo cadeeskuma gabeen haracyada adiri uduulaha ay kuuma jireen soo hanaarsaday hantidaadamu weerareen horor wuxdoobaay hareertaada lama soo fureen haway doobade haweenki iyo casuurtaad lahayd lama halgaayeen hablahaagamu guursadeen haydki jara waaye xog dalluuna kama qayliyeen hanasadaadii hanuushiyeen deergaratadii bale ma dhaafeen xalaal laguma sheegeen raggii noo horrin jiray hoos looma eegeen kuwii howlkarka ahaay hoosaasiyaaluma shireen horumarkaagii maad hoos dhigteen labada saacad hoge baadihi xabra looma doorteen goli haybeeta lahaay miirkaanye iyo ciil wadnuu nima hisleeyeen xasaawi iyo sheekadii lama hagoogteen ninna hadalka kama dhowrsadeen ku hagaas gude hootada faysani boqnaha igama heerteen dhammaan hoobaladii may baxeen dibadu saaray hogyaqaanadaadii murtida lama haleeyeen heesaagii lama uursadeen jiray cadaawaay ha yeeshe ee habeen guul labaad jiri ayaan dhow had aan sii togay waxaad kishaheega iyo roob ilaa caafimaad baa ku mari hogor daruureen heeriyada rag baa kaaga furhub iyo baaruudi itadara wixii aan ahayn waa lagaa hudin kor ilaahay waan kaa xorayn hawsha kuu timi inshaa allah koy nabadgelyaa la